Zanga bapasi ya bamba swao 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 songao. Baletyo tika swao basi babala basi babota bana bazako tunanoko soki kuna ozali ozana bana zonga baye bana beba yeba mboka. Bagenjeke boyete oene zonga otala mboka denge change capital na ba region bala ba province Zaire mboka sans comparaison.